Essuula ya 28. Era weesembereze gy'oli Aloni muganda wo n'abaana be wamu naye mu baana ba Isirayiri, ampeereze mu bwakabona Aloni, Nadabu ne Abiku, Eriyazaali ne Isamaali, abaana ba Aloni. Era olimukolera Aloni muganda we ebyambalo ebitukuvu olw'ekitiibwa n'olw'obulungi. Era olibagamba bonna abalina omutima ogw'amagezi, bennajjuza omwoyo ogw'amagezi, bakole ebyambalo ebya Aloni okumutukuza, ampeereze mu bwakabona. Bino by'ebyambalo bye balikola: eky'omukifuba, n'ekkanzu n'omunagiro, n'ekizibawo eky'akatimba, ekiremba n'olukoba. Era balibakolera ebyambalo ebitukuvu Aloni muganda wo n'abaana be, ampeereze mu bwakabona. Era balitwala ezzaabu eyo ne kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu ne bafuta. Era balikola ekkanzu ne zaabu ne kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu ne bafuta erangiddwa omulimu ogw'omukozi ow'amagezi. Eribeerako ebyokubibegabega bibiri ebigattiddwa ku nkomerero zaayo ebbiri egattiwe wamu, n'olukoba olulangiddwa n'amagezi oluli ku yo okugisiba luli enkanankana n'omulimo gwayo, lwa lugoye lumu olwa zaabu, olwa kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu ne bafuta erangiddwa. Era olitwala amayinja abiri aga onuku n'oyolako amannya g'abaana ba Isirayiri, amannya gaabwe mukaaga ku jjinja erimu n'amannya gaabwe mukaaga abasigaddeyo ku jjinja eryokubiri nga bwe bazaalibwa, mu mulimu gw'omusaazi w'amayinja ng'okuyola okw'okukabonero. Bw'olyola amayinja abiri ng'amannya g'abaana ba Isirayiri, oligeetoolooza amapeesa aga zaabu. Era oliteeka amayinja abiri ku by'okubibegabega eby'ekkanzu okuba amayinja ag'okujjukiza eri abaana ba Isirayiri. Era Aloni alisitula amannya gaabwe mu maaso ga Mukama ku bibegabega bye ebibiri ng'ekijjukizo. Era olikola amapeesa aga zaabu n'emikuufu ebiri egya zaabu ennungi ng'emigwa bw'oligikola mu mulimu ogulangibwa. Era olisiba emikuufu egirangiddwa ku mapeesa. Era olikola eky'omukifuba eky'omusango, omulimu ogw'omukozi ow'amagezi, ng'omulimu ogw'ekkanzu bw'olikikola: ekya zaabu, ekya kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu ne bafuta erangiddwa bw'olikikola. Kiri enkanankana enjuyi zonna ekifunyemu, kiribeera luta obuwanvu bwakyo n'oluta obugazi bwakyo. Era olikitonamu amayinja ag'okutona ennyiriri nnye ez'amayinja: olunyiriri olwa sadiyo, topazi ne kabunkulo lwe lulibeera olunyiriri olw'olubereberye, n'olunyiriri olw'okubiri lya nnawandagala, safiro ne alimasi, n'olunyiriri olw'okusatu yakinso ne sebu ne amesusito, n'olunyiriri olw'okuna berulo ne onuku ne yasipiro. Galyetoloozebwa zaabu we gaatonebwa. N'amayinja galibeera ng'amannya g'abaana ba Isirayiri, 12 ng'amannya gaabwe, ng'okuyolwa okw'okukabonero buli muntu ng'erinnya lye, galibibeerera ebika 12. Era olikola ku ky'omukifuba emikuufu ng'emigwa egy'omulimu ogulangibwa ogwa zaabu ennungi. Era olikola ku ky'omukifuba empeta 2 eza zaabu, n'oziteeka empeta 2 ku nsonda 2 ez'ekyomukifuba. Era oliteeka emikuufu 2 egirangibwa egya zaabu ku mpeta 2 ku nsonda ez'ekyomukifuba, n'enkomerero 2 endala ez'emikuufu egirangibwa 2 oliziteeka ku mapeesa 2, n'ogateeka ku by'okubibegabega eby'ekkanzu ku luuyi lwayo olw'omu maaso. Era olikola empeta 2 eza zaabu n'oziteeka ku nsonda zombi ez'ekyomukifuba ku mabbali gaakyo agali ku luuyi olw'ekkanzu munda. Era olikola empeta 2 eza zaabu n'oziteeka ku by'okubibegabega ebibiri eby'ekkanzu wansinsi ku luuyi lwayo olw'omu maaso kumpi n'olukindo lwayo waggulu w'olukoba olw'ekkanzu olulangibwa n'amagezi. Era balisiba eky'omukifuba n'empeta zaakyo n'empeta ez'ekkanzu n'akagoye akakaniki kibeere ku lukoba olw'ekkanzu olulangibwa n'amagezi, era eky'omukifuba kireme okusumululwanga ku kkanzu. Era Aloni anaasitulidanga amannya g'abaana ba Isirayiri mu ky'omukifuba eky'omusango ku mutima gwe bw'anaayingiranga mu watukuvu olw'okujjukiza mu maaso ga Mukama ennaku zonna. era oliteeka mu ky'omukifuba eky'omusango Ulimu ne Sumimu, era binaabanga ku mutima gwa Alooni. Bw'anaayingiranga mu maaso ga Mukama, ne Alooni anaasituliranga omusango gw'abaana ba Isirayiri ku mutima gwe mu maaso ga Mukama ennaku zonna. Era olikola omunagiro ogw'omu kkanzu gwonna gwa kaniki, era gulibeera n'ekituli wakati waagwo eky'omutwe, gulibeera n'olukugiro olw'omulimu ogulangibwa okwetooloola ekituli kyagwo ng'ekituli eky'ekizibawo eky'ekyuma guleme okuyuzibwa. Era ku birenge byagwo olikolako amakomamawanga aga kaniki n'ag'effulungu n'ag'olumyufu okwetooloola ebirenge byagwo, n'endege eza zaabu wakati waago okwetooloola. Endege eya zaabu n'ekkomamawanga, endege eya zaabu n'ekkomamawanga ku birenge eby'omunagiro okwetooloola. Era gunaabanga kwa Alooni okuweererezaamu, n'eddoboozi lyagwo linaawulirwanga bw'anaayingiranga mu watukuvu mu maaso ga Mukama, era bw'anaafulumanga aleme okufa. Era olikola akapande aka zaabu ennungi n'oyolako ng'enjole ez'akabonero nti omutukuvu eri Mukama, n'okateeka kagoye akakaniki, era kanaabeeranga ku kiremba ku luuyi olw'omu maaso olw'ekiremba kwe kanaabeeranga. Era kanaabeeranga ku kyenyi kya Alooni, n'Alooni anaasitulanga obibwa ebitukuvu abaana ba Isirayiri bye banaatukuzanga mu birabo byabwe byonna ebitukuvu, era kanaabeeranga ku kyenyi kye ennaku zonna balyoke bakkirizibwe mu maaso ga Mukama. Era oliruka ekizibawo eky'akatimba ekya bafuta ennungi, era olikola ekiremba ekya bafuta ennungi, era olikola olukoba omulimu ogw'omudaliza. Era abaana ba Alooni olibakolera ebizibawo, era olibakolera enkoba n'obakolera n'enkuufiira olw'ekitiibwa n'olw'obulungi, n'obiteeka ku Alooni muganda wo ne ku baana be awamu naye, n'obafukako amafuta n'ojjuza emikono gyabwe n'obatukuza balyoke bambeerezenga mu bwakabona. Era olibakolera seruwale za lugoye okubikka ku mubiri ogw'obwerere bwabwe, ziriva mu kiwato okukoma mu bisambi. Era zinaabeeranga ku Alooni ne ku baana be bwe banaayingiranga mu weema ey'okusisinkanirangamu, oba bwe banaasembereranga ekyoto okuweereza mu watukuvu baleme okusitula obubi n'okufa. Kinaabeeranga kiragira emirembe gyonna eriye n'eri ezzadde lye eririmuddirira.